dadka ku shaqeysta farsamada gacanta gaar ahaan kuwa tola kabaha oo ku dhaqan baydhabo ayaa cabasho badan ka muujiyay goobta ay ku shaqeystaan oo ah wadada hareeraheeda, taasoo ay sheegeen inay ku qabaan dhibaato weyn. Dhibaatada ugu weyn ayay ku sheegeen in wadada marka ay noqoto mid ciriiri ah in laga kiciyo halka ay ku shaqeystaan, taasoo loo sababeeyo in ciriiriga iyaga ay sabab u yihiin, waxaana ay maamulka ka codsadeen in loo dhiso meelo iyaga u gaara. Qaar ka mid ah dadka ku shaqeysta farsamada gacanta ee ku sugan magaalada Baydhabo oo warbaahinta la hadlay ayaa arrinkani ka hadlay.
Dadkii mareedii dhammaadeena dadku jadiid ee qoomko kale Ilaahay hadduu wadankii sheenay, dadna eeli taaragtiya wala ku ogiin, dadna eeli taaragtiya wal ma ku og, eeli maybaa la ku ogyaa. Dad oo misaakin eh hoogshay hoo murugsho maal eh oo mudi iyo onay misaar lay wal ku weydiyaana inuu Soomaali noo shubdhee ad obsatii baashi musku hato dad wadanka oo hoogsho lay ka shaqaysanayo kobolay tabaayan sagaar geedayaan ahayni mayb waa sagaaradii duurkii idoodkii ku dhammaaday owel maylaa ku qobadaaye afar baanyaala aw nuuri laaray mayla leeyaa meel laaraw habardooy meer meelmadi laaraw gobol dhuuri galan ilaa i dhafaad inti duru bashiir sagaar dhulkaasad liinseede lan duru bashiir sagaaraa ka geedii Baydhabo maahan hooyadii kor owlaadii nololle horta eeda ninka adkaatii iyo haweenkii una caruura lana haweena lana magaaladaagna magay kalena way nookase beesha eeyliyana gobolkaysan hadda aragaasan aanu ku hadalo sartishay u reeyina liigase waa sarafligii Baydhabo waay ulmucuddiin badan ka nool aqooyahan badan degan magaaladan may fadaana horto tahgiliin shaqada teedana nanii sharafo dhinaca dowladda iyo dhinaca shacabkaba nana taageero meeluu maka daraabidaan boosiyoon fayla nanii suubiyo fadaana.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu meelare Maxamed Isaaq Bare. Mayla raayis magaaladan Baydhabo iyo ku noolno ogol yarana tuuriyalka xuquuqani haddana mayla raayis wal u nahayn male magaalada bulshada dhatee san fadeena baawurta maraayaan dadkan iyo kor dareerayaan saasato maana mayla raayis elyum faylano na unkoalaan saasato shaqadan oo u nahayn oo kabutulow keena eetiyada lingmaad sinya baraawiini oo maana shaqadiis lingmaadayaana meel qaab leh oo una maanaa una ka shaqeeyaayna un maana un ku toosa una malee miilan intana maanaa walni kor dareeraay rafaada jira magaaladiin eetiyadana ninku baayanya shaqada una hayna atangle mayla raayis askartii boko boosho booshasho walaasho dhaan suubbeyna baraawiiniyaana magaalada dhatee laamigan dhatiiseena kusoo beeno may fadaane markaan uni maanaa miil unana nin aqoonsininaa nin ku toosaw nanin habeeyo ya unen bulshada soomaaliyeedana heer eeliyana walna kase aanaana may fadaana intii iriidan oo laamigan dhatiis unin noo bedelo meel macquul ah naa nin ku toosaw unen wal qobsana intinanin habeeyna nin suubbeyo fadaana.